Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama. Utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama. Na nidonda sugu, halitibiki ukisha zama. Una mwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio baby wa baby wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze vishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze vishaua. Nikizipata nitunge,
nitunge, nitunge, nitunge, nitunge, nitunge, nitunge.